Yes, sir. Yeah, Omwami, CEO, Sunaju, Tuko, Double B, Mama.
Biz like Empathy, see?
I was born before mom, I joined mother's union. Alishinda kini show dad was a best companion. Hakuwa ifanya liye kamsa na kata onion. Instead alim protect unge itabuda scorpion. My one and only, alibeba miezi tisa. Mama mlai, hakuwa hata misa. She has been there for me, hata nikiwa mature, for sure. Mother, I love
Hi,
you.
Hi mama, I know that one verse is not enough. But no be too well, I don't pour on my heart. I write fictions, fictions are hard to write. But I'm having fine right now, they just seem to align. There was just a line because I'm telling you the truth. And the truth that I'm telling is mine, I love you. No one can take your place if they carry me for years. Me having your DNAs, but you're dope of what you did. To quote R. Kelly, mama you saved me. I mean literally, you know how many times you saved me. And from all these days I felt lost in the world. You always told me to create a path in the woods. You remember the days we used to exchange Bible quotes? I remember the days they kept me strong in boarding school. And just because I do not do it anymore, doesn't mean I hate it, why I don't, I will know.
To the one who gave me life, I can give nothing but love. Thank you for the kindness, for everything you do. Thank you for the happiness, for seeing.
Love goes like forever. Up to date, Kalenji's fashion tangu my childhood era. Kana bia nyachane na wale wabi oja wanotema biti eti wale njuguza kuonja. Kani punda kufasa pia sa cheki mini soja ile dizenu ningangania. Uneza posi ukanywe soda. Sas miki nendelea kipaji na kilea. Daima sita sinzia kushai ndo nazimia. Siezi give up hima penzu ilio nilisha pina adapt. Kuniweka kwenye ligi ya mapro hapo na stick. Zaidia glue si banduki na nawa nile na kings.
Mama ni mama hata kama ni kilema. Ama jinsi anavyojikimu kimaisha ni mgema. Kurujibi na rudia tena nasema. From the bottom my heart ni kihema. Sijachelewa na wala si mapema. Nikikusifia kimaridadi menia njema. Chanda chako without questions ni chema. Pale ni pitapo vizingitu kabitema. Kukikisha future yangu haina shaka. Kumbu luku nataka zinipata hizi baraka. Nikitu najivunia siji takima ku run me run.
To the one who gave me life, I can give nothing but love. Thank you for the kind.
Nilea shida ya wahenga. Kwenye nja sitapotea. Mama sitakutenga. Juu inafaa kukueleza vile mi nakupenda. Unafanya life yangu uwe light kama fedha. Ndo mana na kwa hidi together forever whenever. Ki Mombasa road kaniambia niwe imara daima. Na hiyo shopping na kupromise ni lazima. Endelea mwanangu sife moyo. Tia bidi kene kemsiwe mchoyo. Hayo yote kwako mama nililani. Kanifunza luga na wanda sina fatata.
Cash me representing Kikuyu Masi. Let's go. Feb 93, that's my bad date. Can't repeat light and see now I'm a big boy. Thanks to my mommy, kuleta duniani. Uchungu liyopata na matatizo ya kunilea. Ile siku nitakupenda, ile siku nitakusifu. Hakuna kama wewe, ni wewe mama Africa. Kanifunza niwe mwema, kanifunza njia njema. Weni tanatema, maskini si kilema. Aliniambia kuwa mwema, siku njema inakuja. Kazifunzwa na mama ya tafunzwa na ulimwengu. Ya dunia ni matungu, na ya mama ni matamu. Mama weni Mungu, daima nitakuwa budu.
To the one who gave me life, I can give nothing but love. Thank you for the kindness, for everything you do. Thank you for the happiness, for seeing me through. I love you more than anything, I love you to the end. To the one who gave me life, I can give nothing but love. Thank you for the kindness. more than anything. I love you too, I love you.